Inti era budaba bunge sama ulirago bulimba gaitingana kumekutu emikwani la wala eja social media di internet yegenda kujibwako mu kiseera ekyokulonda government egamye nti ebyo si bituufu era anaakwatibwako nga asaasaanya amawulire ago ag'obulimba agenda kuvunaanibwa mu mboga z'amateeka. Omuteesiteesi omukulu minisita ya ICT Dr. Amina Zawedde asinzidde ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala n'agamba nti gavumenti terina nteekateeka ya kujjako intaneti era nti bonna abasaasaanya amawulire ago ag'obulimba gavumenti egenda kubanoonya ebavunaane.
The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Such misinformation necessarily creates fear, it undermines public confidence, and it also risks heightening tension at a critical national moment like this one. The Ministry of ICT and National Guidance remains committed to promote access to information, to promote digital inclusion and the responsible use of information and communication technology. And of course, this we are doing together with the agencies that are mandated to run the operationalization and implementation of the policies under the ministry.
Dr. Amina Zawedde era ategeezezza nti tebayinza kujjako yintaneti kubanga bakimanyi bulungi nti bannaasa okugikozesa ddembe lyabwe wabula abakozesa yintaneti eno abasabye obutatambuza mawulire ga bulimba kubanga gayinza okukuma omuliro mu bannansi.
Reports have been complemented by ongoing nationwide sensitization through radios, digital platforms, television and direct engagement with media practitioners. Responsible media coverage during elections is not therefore optional. It is essential for peace, public order and national stability. Media platforms must not be abused to incite violence, spread falsehoods or undermine the credibility of the electoral process. The misuse of both traditional and digital media by political actors or individuals in pursuit of narrow interests will not be tolerated.
Yes, enkulu w'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission UCC George William Nyombi Tembo asinzidde onaalabula emikutu gy'amawulire egitambuza amawulire ag'obulimba agambye nti abo beenoonyeza byabwe era bagenda kuvunaanibwa.
Mawulire agasaasaanya obukyayi tubagambye nti ago gamenya mateeka, mugeewale nnyo hate speech. Tubategeezezza nti amawulire ag'obulimba misinformation, mugeewale nnyo kubanga gatabulatabula abantu. Abatakimanyi amawulire oba information kye kirungo omuntu ky'akozesa okusalawo biki by'asalawo. It's a raw material for decision making. Information tufuna is a raw material for decision making. That information eyo bw'eba nkyamu nga ya bulimba abantu muyinza obakozesa ebintu by'obulimba ate mumanyi kitubakkiririzaamu nnyo mikwano gyaffe abamawulire. To the extent abantu abamu tebagamba nti gundi yagambye baga radio egambye ate oba radio egambye ate TV egambye gwe towulidde ku radio gwe towulidde ku TV kale ekintu ekituuka ku level eyo saa n'okuba nga kikolebwa ku mutindo mulungi obukugu